abangthumelo msebenzi ngiyoshuma yeli bangeli uyavuma umoya wami ongiyoshuma yeli babangthumbe
Wasum lilo.